Tereo Ererangi o Te Mania. This episode was produced in Otatahi by Plains Media, with support from New Zealand On Air.
Tanvalava ol polklamil nei ol fata waina waina.
Dad, Mum, I've got a precious gift made just for you. Dad, Mum, you always tell me to listen to you. Can you do the same when I talk to you?
Kai mai le tuspa ia, pa o a'o le tama I tuse mo na ala. A o ina matua, le te a e se ala.
Samoae, e langona fo e le fia fia o le loto, ina woto e mawa fo e le nei a manoa, e toe faata alofa atua I a te oe. Tātou te si I faata siane le vi inga e lo tātou ta maa I le langi, ona o lana tau singa, malana leo leonga lo tau soifua, ma lo tātou wola. Ua tātou toe feiloa e fo I faa penei lunga o le ea, e ala la tātou polkala maasani le nei, o le whaatawa ina o a inga. E whaamaloa tu lava ele soifua maua maloto soifua laulilei. Ai, e ofo atu fo ini whaamafana fananga, mo ilatou ia po ni a inga fo I olo o whaafia ngai, mani whaanoanoanga, o le tatalo, ina ia pae atu a ao whaamafana fana o lo tatou atua. Ai, o se tasi fo ele nei o whaapoponga mo la tatou polo kalami, Ole a tau mawhai fo I e wha solo solo atu e peo na maasa ni ai. Ole mea tal sia I e wha malia I na lo fina ngalo I e iei se ao ngāole nei pol kalame a e fo I tasi pea le vi inga I le atua. I a se I tato uo mo mua e avel wha aftai I a teia a e usi mai ala o wha afonga sa amoa.
Tato tatalo. Le atua siri e selo mātou tamā. O mātou puno watu I o luma ele nei fo I tū lao le aso. Mātou te whaafo I atu le vi inga ma le whaafitai I lao wafio. Wā o mātou taltonu ina lo wānga le lei fai fai pea mo I mātou I aso uma matami uma. Whaafitai tamā ele nei fo I aso mātango fie. E o ilawa wana whaale tonu nisi taimi o le tau. Ia o fesu ia inga lawa e Ala wafio I pule lava la wafio ya unga aluenga. Mātou te whaafitaya I pea po le alava le tu ai ngā tau mātou te maua. Ia e whaafitaya tu pea I la wafio. Mātou whaafitay tele I le ola male mālosi olo e fua ina mai ya I mātou. Olo mwhaya I pea ona whaya fe au ma ngā aluenga. E pei ona māsa ni ai mātou u malava. Ia mātou whaafitay tamā. I le tele male anonoa I olo wanga le lei. I le mawhai na wha amalaulau wina le te lolo walofa ia I mātou. Ai paulava o lea na le wha afitai etu I nātu I la wafio. Ai wha sili sili lava le wha afitai ia Yesu. I la ngā luenga mae o umana ia saunia I lungo le sātau romo I mātou le wha nau angasala. Mātou te talo tamā, ia wai sila fia o mātou manao. Pe lava na e sila fia. Le aise me lilo ya I mātou e le si la fia e la wafio. me u malava o lo matu o mafau fau ma mana tu natu yai o lo na e si la fieta ma ya matu tu talo pe matu inatu na yo matu ainga o matua fa nau ya fa pe na o na yai lo wanga lele yai lo fa malo longa yai la to le o ato to le malos ya fa pe na na fa manuia la o fio yai la to uma Mahatou te talo fo imo si o mahatou atunu i sa amoa ia yeilo wanga li leita ma. Pea fo ili nei atunu olo o mahatou ono nofo maahu mawai. Mahatou te talo na i tamama tina o uso matua faafine tono fale pui pui ia o atu yeilo wanga li leima lo walofa. Mahatou te talo fo imo ila atou atu tono maota ngase ngase. Nisi fo i olo o maua pea i mai o li tino atu tono ainga. Ia yailo wanga lele ya ilato uma. Ia ole nale mahatou te talo tama. Mahatou te mana umia lava lau fisoa soani ya i mahatou ya so uma mataimi uma. Vala aulea e alatu lava ya Yesu lo mahatou wali ima lo mahatou faaola. Amene. Ia onisifo ene ya upu maila fio ngale atua. Tatou te. Faitau ma mafaufau yei ma mana tunatu yei ni fo yi fai unga le vayaso. Tus faitau ale amaua lele e feso lona mata upu mua mua. A lona fo yi upu mua mua ma le lua. Oau o Paulo o le apostolo Yesu keriso ili fina ngalo le atua. Ola utusi le nei ili aupa ia o i efeso. Oe fatua tua fo ya keriso Yesu. Ia ya te utou le alofa tu noa, ma le manuia mai le atua lo tātou tamā, atoa ma le ali o Yesu Keriso. E te lele manatu, e te le fo iso tātou wao ngāe maua mai i upu a mata ne ya Paulo. Fai mai Paulo, o au o Paulo, o le apostolo Yesu Keriso ile fina ngalo le atua. E le ofa apea mai Paulo, o a wole apostolo na filifilia ele au so, po o a wole apostolo na filifilia ele kalesia, ele ai, ai ua faa manino mai Paulo, o ia lava na filifilia ele atua e avea ma apostolo, ele o se mea na faya istangata, ai ole tofinga pa ia na faa uwina ele atua. Ole ale uwinga ole upu, apostolo ele tuspa ia. O se tasi na vaava ai i ngā luenga lea li i o Yesu Keriso, ma vaava la lata ma ia. Ma ave ai o ia, ma moli mau mo lea li i malana faa o la tanga. O le tūlanga le nā na tau ina ai, le au so o Yesu Keriso o le au apostolo. Ai o lea ua faa iloa mai e Paulo. E la ve ai ma ia i le vaenga le nei ua tā ua o le au apostolo. Ai se ua ave ai Paulo ma se tasi o le au apostolo. A tonu ona o le ave aina o Paulo ma Kerisiano. Na ia va ai ai Yesu Keriso. E pei o le tūlanga na tupu ya te ia ile awala i tamaseko. Na ia ilo aina fo ile wala awina o ia ile atua e fai ma vaa maipu. E tau moli moli ina le tala le lei i tangata o nu ese. E la ve ai ma tangata e feso. E toa tele na wā i lātou, wa lātou faa ingoaina i lātou lava, o i lātou o apostolo, po i lātou o e ua faa uina e tāla ina le feau wa le atua, ma avea mawhai feau fola fola. Ai o le fesili mo i tātou, se yo tāsu e su e ane, pe o se fina ngalo moni le nao le atua mo i tāua. Faa matai mawhai o na tāwha ape ane e faa pei o Paulo, o le fina ngalo leo le atua mō au, po o mō oe. O na vaa yane le lea i upu soso o anea ya Paulo. O la utusi le nei mō le au pa ia i Efeso, o e o lo o faa maao ni pea mō Yesu. Ia atonu, e le tau faa ilo atu. O le au pa ia o nae faa tatau mō le au Kerusiano o lo ito tonu o Efeso. Ai o lo o faa opopo anea i. O e o loo faa maao ni pea mo Yesu. O e feso o se maa loo o loo tumu ili ta maa o ainga faa li lalolangi lea. Ilea vai taimi maa o loo tumu foi ili mau atua fa pau pau ai mai se lo lato wa tua ta uta ua o atemi o le atua sa fai mamata anga le lalo langi Malawi lo ai Efeso o lo na winga i folinga mai e to tele nisi kerusiano wa to ili liu itua ma fuli tua ilo lato utali tonunga fa kerusiano fa amata ele o le tulanga e ale na o lo o tatou iai foi o na on tatou laulau vivilu o Samoa o le atunuu kerusiano o le atunuu e faavae i le atua ai o fea ea ni fua aliali ua na o talalava o le faatateleina o le amio le aga e maua mai isi o tatou atunuu ae talitonu foʻi o loo faapena foʻi i tatou i nei atunuu ua leai se atua i totonu o tatou aiga i totonu o ekalesia i totonu o tatou olaga ma soifuaga ona faaiʻu mai lea i le tatalo a paulo mo le au kerusiano i efeso e pei ona faailoa mai le fuai upu e lua ia iā te outou le alofa tunoa ma le filemu mai le atua lo tatou tamā atoa ma le alii o iesu keriso o le alofa tunoa ma le filemu o le atua e o faatasi e faifai mea faatasi a e maua le alofa tunoa o le atua ua e maua foʻi lona filemu e o faatasi auā e tasi le auala e maua mai ai e tasi lē e maua mai ai tatou te maua mai ia iesu keriso lo tatou alii o ia lava le a toʻatoʻaga o le alofa tunoa o le atua o ia o le perenise o le filemu afai ua iā te itaʻua iesu keriso ua avea iesu keriso mo o tafaaola ma lo tālii ua lē gata ina faatumulia i taʻua i le alofa tunoa o le atua ae ua faamanuia mai le atua i le tuuina mai o lona filemu e filemu louloto e filemu ou auala e filemu mea e te faia e filemu lou tagata ae maise lou tagata lilo o le tatalo la paulo mo le ekalesia i efeso o lana tatalo foʻi lenā mo i tatou le au kerusiano o ē o loo faamaoni pea ma tutū mau iā keriso iesu ina ia tatou tutū mau i le alofa tunoa o le atua ma lona filemu e ala i lo tatou tutū mau i lo tatou faatuatuaga iā keriso iesu e tusa po o a mea faigatā e tutupu mai i le suafa pele o iesu keriso amen
Love my own, all I own. aole ai lava se upu I lo'u nei motu ie o vai ua e filapi uma lava o te anu pea I pea ai koa nana o te sola Pea I pea ai tau nuwa Ta whai uke an wa e ne lani Pe fufola so moena te on Pa auta ke o mai roi ai Na vahoe O te alu pea I pea ai O te sola te a I pea ai o lua A whai uke a lua e te lani Te fufona sumo e ngai te ori Pa auta ke o mai roi ai Tama oe
You're listening to Whātau Noainga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
Feature for the day, Manatu Autu Molea So.
Ia o te fia whaitau atu se fe aule nei mai le. Tu si whaitau aso whapalangi nei ta o le word for today. O le a whaitau atu whapalangi o na tam whaile whaasa moatu. Maile salamo se lalo fitu, Psalm 127 verse 3. Children are a heritage from the Lord. When someone loves you enough to leave you an inheritance, you should treasure it and treat it in a way that honors them. The Bible says that your children are a heritage from the Lord. So here's a prayer for them. Lord, I cannot begin to tell you how blessed and grateful I am for my children. I recognize each one of them as a beautiful gift from you. You have given them to me to love and care for, to enjoy and celebrate, to delight in and raise so that they may come to know you as the greatest heritage of all. Thank you that no one, not even me, can ever be as good to them as you are, because you have given me the privilege and responsibility of bringing them to you. Teach me the importance of lifting them up before you each day in prayer. Keep them in the center of your love and designed purpose. Bless them with the knowledge of who you are. Help them to put their trust in you and stay on the path of life you have for them. Enable them to recognize the gifts and the calling that you have put in them and to follow your leading as you develop them and use them for your glory. Make your face shine upon them, your grace be with them, and your love abound in them. In Jesus' name I pray. Amen. Ia o mai le salamo se lau lofi tufai upo tolu na fapea mai o whanau o tātou tofi mai le atua. O le upu heritage, le nāe whaasā moa ina le upu tofi. Ai o le upu heritage, o lona winga, o ni whaamanu ianga ua tuu ina mai, pe ua pasi mai a te oe seisi. Whaapei o whaamanu ianga le māsani o na pasi e mātua, papalangi, pe tuu ia lātou mawaenga, moa lātou whanau pe a māliliu. Le tuu iaini vāenga tupe moa lātou whanau, e tau la meana o heritage po inheritance. O e manino mai la Samoa, o nisi I o atato inheritance mai le tua, o atato whanau. A whaila watu ina mai e le tua ni heritage, po ni inheritance mo ta ua mātua, o lona winga, o le matua I a lo falawa le tua mo ta ua. Our children are his gifts. They are his presence for us. Ai pei ta, a whai o inheritance po se heritage, e iei lao ta responsibilities. E te tau on ta tausi whaalelei, ma wha o ngā ina whaalelei la tau. Nā malingi lava o loi mata ina wa o whai tau ina le nei message po le nei te au, po le nei tatalo o le mea nāna o mana o whai tau atu. O le winga le malingi o loi mata, ona o loo mā whau whau mo loo toi mana tua, e le ile lei ona o tau sia ina ma ave na e mea alofa le atua I le amatanga. Sa tele I loo sa wā a o lato tuputupu wae, sa wha tonu wha fita fita, sa tau le aini taimi mā futa mtale tale noa vā vā la lata. O le taimi nei, na o lota toi mana o ina ia toi fo I tua le o langa, a se I toi avane le whanau I au wala e tatau ona avane ai, a e pangalia, ia ua pasi le taimi. Wa umalo o taimi le avea I o a o mamātua mo ni whanau la haiti. E ui o lea ua iai whanau o whanau, ia pat e te le lava le ese senga. O le mea lava lea, e whau whau tua atuai mā poa poa I atuai a te o tou mātua. Ai mai se lava I lato o lo iai ni whanau iti. O le taimi lava le nei, o le āputiputi ia I lato. O le appreciate ma whaataa wa ina taimi umai mā futai. A wae te leto e mawa ina taimi nā. O taimi tā ua fo ina e te wha amatala I nai tala o le tuspa ia. Ma a wā o le whanau le te talo. Ma a wā o fo I a wala o le ali. A wae mā tutua ne ai lava. Ai ua e tuto o ina le fatu o le atua I o lato o loto. Wha mai la ia upo le te talo le na whaita watu. Lele I e, o le matua e wha amanu ia ina o lo tangata ma lo o wha afetai. Ona o lao whanau. Wa owi loa o I lātou umalava ni mea alofa mātango o fie mai a te oe. Wa etu ina mai a te au ina ia o walofa mwha pelepele I ai. Ia o fia thia mwha ilonga ina mwha manatu ina I lātou. Ina ia o fia thia e ave ina I lātou. Ina ia lātou I loa ina oe. O te whaftai atu ona ua na o oe lava e silisili atu lou lelei mo I lātou. Ona ua etu ina maile tiute, o le ave ina au la tau mo oe. Wha mole mole a oa o mai, ina ia au whata awa ina le siti a ato I la tau I au luma I le tatalo I aso umma. Ia tu ina I la tau le o ngā tutono lo walofa, ma au fua fuanga mo I la tau. Wha manuia ia I la tau ilo la tau iloa ina o oe. Fisoso ani fo ina ia o la tau whato tua, ma wha alangolango atu I ate oe, matu mau I au wala mo I la tau. Ia lātou I loa au mea alofa mata aleni, wa e tu uina ia I lātou, ma ia lātou mulimuli a te oe, ma e whaonga aina I lātou, mō lou mamalu. Whaasa sulu mai au fonga I lunga ia te I lātou, ono o lou alofa tu noa, ma lou alofa tu noa I lunga ia I lātou, ma lou alofa ina ia sio sio mia I lātou, I le suafo Yesu, amene. Matuai a whai tātou te alolofa moni a tātou whanau. Tātou si itie lātou I lumo le atua aua le au noa iaso uma I le tatalo. Whapei o le tatalo na whai tāua tunei. Ai whai mai, a whai o e manao ina ia ola lau whanau mo le atua, ai leo whapei nā mo le neitaimi. Ia nai whai mai le mauna I ele mia e tolta si whai upo si fulu fitu. Whai fo I le wha amoe moe I lau I unga. O feta lai mai ia Yehova, e tau I fo I mai lava lau whanau, ilo lato lau ele ele, a whai o e tuto o ina alfatu ma ea o ina lau whanau ina ia iloa lea tua, e tau I fo I mai lava. Ia o se wha amalosi lea mo ta ua mātua, ina ia o tātou wha pele pele a tātou whanau, ma tau sia wha lele I lato, a silisili aile ave ina au lato, ina ia lato iloa ina lea tua, Ia tātua nāfo ina ia tātou siti a ina I lātou I lumo lea tua I tatalo. I aso umma I lea unoa. Whaafutai lava.
Ia se mea e te iai. Pe ana o oe, te ilo se lea mai. Tu la fo in oe au o, vai vai ai no noto. Mana tua na Jesu, ua na o ia lava. Se mo e mangau mia, au wanda te sina fia. O tato loto umma, iso se mea tato te faia. O ia na te farma farfana, ma aino mai leala. Tato te man mano ai, ia so mua o leo rama. Tu ui a te lo nana, tu ui a i ma o wana. O ia na te solo ia umma, o tato loi mata. A susuru o ia, I lo loto nei. Dania lau Jesu, ma pio ai nei. O se o e pana o mie, au wana te sila fia. O tato loto umma, o ia na te pampa whanwhana, ma ai noa mai le ana. Tato te man mano ai, i aso uma o leo rama. O se o e mangau mia, au wa na te sila fia. Tato loto umma, iso se mea tato twaia. O ia na te whama whanwhana, ma ai no mai le ana. Tato te man mano ai, ia so umma o leo rama. Tato te man mano ai, ia so umma o leo rama. Tato te man mano ai, ia so umma o leo rama.
Ia e whātā alofa tfo i tamaiti mo o tau le nei fo i aso. Ta alosia sa tau fia fia fo i a tau a o onga. Ia e nofo le lei mai lo le a wha amatala tfo i sin tala popo le nei mo ta tau. O le ulu tala al ta tau tala fai mai. A child with an ungrateful heart. Ia po le tamaititi e le maua le lot of aftai. Na whāna wane le teine o Sarah iona mātua o Miriam Mtavita. Wa leva na mana na ole lunga lile na ise la tama. Ma ina wa whanau Sarah, o se matua i fia fianga ya Miriam Mtavita. O le matua i wha a pele pele o le whaia ina ma le tau sia ina o Sarah. E tau tangi tangi ane loa Sarah, tutu ilunga le lunga li e vaai. E si isi i teimi uma malua lua ma tau le tu wina ilalo a o pepe Sarah. E le whailonga ino las whanau mua mua Sarah. O ka o kai, o se matua i aso whanau. Wa wala au lia umatangata ma o lulungo le lato nu. O so o se tuai ngā mea alofa ua fua e mole nei pepe fato a tasil tau sang. A e tau te ilo tamaiti. Na wha pena umalava le whailonga ino aso whanau umalava o Sarah. E te ufa aparini sese sera, ma fe I lafi uma ona ofu mana te unga. Ai ole mau mea alofa ua fau fau lalai. Ai tau te ilole mea na fai e sera e nei mea alofa uma na foa I atu. Na ole ta lai lava mati ya iesi. Ale fia fia sera se mea alofa ona fai anele I ona matua. Ina ia tongi ile lapis. A ole isi mea tamaitina fai e nei matua. Ole fata wina leo mea alofa I aso uma mo sera. Yeah, you heard me right. Every day they have to buy a new present for Sarah. In a while, onga Sarah, she expects to find a present at home for her when she comes home every day from school. Wafaila mga luenga Miriam Mtavit, le su e ino me alofa tangwata, ina ia faa fia fia, ma faa malia ele loto Sarah. Then one day, Sarah saw something very expensive that she wants. Wafai yona mātua, o te mana o le toi lale. I saw it online, mai le internet. O feo sofi fo yona mātua, ma oka mai le mea o mana o aisera mai le internet. Ai ele o tau fia I lawa, le whaatau ina o mea alofa I aso umo. O fiu nei sera e whaatali le mea alofa na whaatau mai le internet. O ti ngā le tele o mea alofa o lo o whaatau atu. Ai ele o malia I lawa le teine. O loo mua lawa na mafaufau ile mea na mana o mai ai ilunga o le internet. Ai eila si tene I titi sa whaawo ma Sarah I le aonga. O le ingo si tene o kisa. Ele ilo e Sarah, o kisa o si tene I titi sa o mai se aing gerisiano. Ma e faisina maa titiva o lo na ainga. O wala au lia ne e Sarah kisa e sao lata ta faustasi aso. O faamata mata e Sarah kisa ile te leona mea lofo. Ai peta, I olo o mua lava ona ye to mumu I a kisa, ma mui mui iai. Ile tuwai mai ola na mea alofa olo fa atali. Na matua I uu le nguto kisa mfa peati ya Sarah. Oh man, amu ia oe Sarah ita maiti umo. Amu ia oe fao masolo ile te leo au mea alofa. So se mea te mana oe olo e mawa. E te ilo oe, o te avele matua I faa fitai yo matua. Pe aula au mai se mea alofa se tasi moa. Ai olo au fia fia lava la oo langa. Ma au faa pele pele fo ina yo umatua tu sa lava pele eni mea alofa la te foa e mai moa. Ma ai le tele o mea alofa ia e fau. Ai ole na lava e tele e fia fia. Se ilonga e maua mai le mea lana e te mana awai. Ua nofo sera o lei se tala. Ua te ile tala a kisa. Ma ua ta wita. Ena to e faa popo atu kisa. Sarah, e te iloa oe, you have an ungrateful heart. You have so much blessings, but you still want more. E te leo mamua se loa to whaafetai, te whaafetai e toa I o mātua. I mea o loa lafoa e mai mō oe. They have done so much for you, because they want you to be happy, but you are taking them for granted. Amu ia oe o loa iaini o mātua o loa tausiaina whaalelei oe. But there are so many children in the world who have no parents and no families. Wa matua I faa te ia lava sera. Ma ua tumu o ia le faa noa noa. Ina wa ia realize she is an ungrateful child. Ia ole tato tala le nata maiti. A le na lava mani noa tule a onga ole tala a ea. Yep, there are so many ungrateful kids these days. Ole sau lava sia mea fau, sia toi fau. You cry to your parents, oh, I want that. Bete vai et fo ini mea o loo mawa ea wo ile a onga and you go home. Oh, mom, so and so has this and has that, but I don't. You want the latest toy, the latest fashion clothes, ae. You never appreciate what you have. You still want more, more. Ia tamaiti, ia awa ne o tatou whapena. E tātou maua ele loto whaafitai taimi uma. Whaafitai a ta māma tina mō mea uma. Ai sili sili ele whaafitai a Yesu for your life. A e ta maiti. Ia ia manuia tele o tau le whanau. And don't ever forget that your friend Jesus loves you so much. Ai tau wha lota maiti ia manuia tau a onga. Ma alofa tfo imo o tau.
Praise Him, praise Him, all you little children. God is love, God. fafonga mai I le fatawa ina o ainga I le ala leo le nei
Plains FM 96.9
Te au whaamalosi mo I tātou mo le nei vaiaso Encouragement for the week
Ia o se wha maalo si fo'i nei mo I tātou mo le nei fo'i vā yaso. Mo o moele le salamu e iwa si fulu. Alo na fo'i upu e si fulu mo le lua. Ia wha pēa o na e awa o mai ia I mātou e whaita wina o mātou waso. Ina ia mawai le poto I o mātou loto. O le ale wingo nei upu whaita wina o mātou waso. Watou si la fia ma tātou I loa uma, e matua I lea I lava ma seisi, e mawhai o na ia I loa ina, po o awhia e umai o naso I le nei la lolangi. Ai o nisi o upu mai le nei salamu, o lo o matua I manino mai ai le pu upu utele o le nei o langa, I o utou so I fua ma o tātou o langa. O le nae whaapea mai, o le tere lava o tau sanga tātou te ono o I ai, Pea ma le fitu se fulu, ia po le valu se fulu, pea fai tātou te maua pea le mālosi. Ae tali tonu, ona o nei aso ua sau iluma le iloa I tonga fitinga o le tele o ngase ngase. O le mea le nā ua toa tele ai lava I lātou, ua faafua loa ina o lātou so I fua, mo o atu ai lava I le ta I se lau tau sanga. Ae moni ma faa maoni upo le a fionga le atua. O neia so umatou te soi fua matatou wola ai I le nei o langa. E tele lava I aso le whaanoa noa ma le oi. O le oi ono o ni ngase ngase o tatou mawai. O le oi ono o ni mea tutupu I tutono o ainga. O le oi foi, ono o le vaava ai atu I o langa o lo o lai le whanau. O le matua I mamao lava ma le ali. Ai o lea ua fai mai upu o le tatalo le neia mose. Lea tu ai, faa mole mole, ina ia e awa o mai ia I mātou, ina ia o mātou whaitau ina o mātou waso I le nei o langa, ina ia o mātou mawai le poto I o mātou loto. A ou toi faa upu ina upu le tatalo le nei a mose, ona ou faa pea lea, ia e awa o mai ia I mātou, ina ia o mātou iloa ona faa o ngā ina o mātou waso I le nei o langa. Ina ia mawai le poto ma le ata mai I o mātou loto. Po se isi fo I faa upunga e faa pea. Ia mātou maua le poto ma le ata mai. Ina ia faa ngā ina te tau wai o mātou waso I le nei o langa. O le fesiri la mō oe māu. O tā whaitau ina o tā aso. O tā faa ngā ina te tau o tā aso po o louso I fuanga ma lo'u o langa o iai nei. O ani mea o e whaia I louso I fuanga, e te tali whaafitai atuai I le alofana wao le atua mō oe maa. O tātou, a whailonga ina o tātou aso whānau. Na paulava le mea I a wha mua mua, o le pāti, o le mea ai a tele, o le maua mai o ni mea alofa. O nisi whai mai, o le mea tāua lava o le fia fia. A o e manatua ne lava, I le alofa o le atua, o lo o mawhaiai o na tātā o tāwhatu. So o sau mānawa ola o lo o mānawa ina, o le alofa le nā o le atua. A wae matua I o tāle I loa ina, pē tāte toi maua le isi mānawa I sa so oai. Wafatu sa ina lo tātou ola I se funga funga mutia, na o na funga mai nei, ai le toi yai tāe au. Sa mo ai. O le matua I pu upu ula vole nei o langa o lo o tātou iai. Ai se mea ina a mātango o fie, pe aho o maile wala awa le atua, ai sa faa o ngāta tau ina o tā aso. Sa o tā maua le poto ma le atamai e te soi fua ma o wola ai, e tusa maana fua fuanga mo I tā ua. Fai maile mā reko e valua ono foi upu e tolu se fulu ma le ono. A wā, se a le ao ngā I le tangata, Pea whaina te maua le lalolangi uma, ae mau mau wailo naola. A tato e fo ile atua, na o ta tangata moni, tangata i tutonu, tangata lilo, e to e fo i atu ae tu ua mea uma ile lalolangi nei. O le mea la lea sa moae, se i o ta faita wina, ma faa o ngāta ta wina o ta aso, a o e so i fua pea ma o wola. Amen.
E alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
O te fia faita watu le Roma le amta apoe valo fai upo mamua e oras fulfitu. I le fat palangi una faita watu aile o le fa Samoa. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit, who gives life, has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, because of his Spirit who lives in you. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. If I tell you fa sa moa, Romai valu mo mors fulfitu. Ole nei, wale aise fa sala ye o ya keriso Yesu, o ele sa vali la letino, ai la le anganga. Awa ole tu la fonwa le anganga ole ola o ya keriso Yesu. Watu sao noa mailea ya teau, na ili tu la fonwa le angasala maleoti. Awa ole meana le mafaya ili tu la fono, ina ua vai vai ia ona ole tino, wa faya lea ele atua, ilona awina mai lona lava alo, wa tino tangata angasala, ole taulanga fo imo angasala, na ia faa sala ina aile angasala ili tino, ina ia ato atoa aile amiotonu ila ili tu la fono ya itatou. O ele sa vavali la letino, ai la le anganga. Awa o e la letino, e loto atu ila tau ime a letino. A o e la le anganga, e loto atu ime a le anganga. awa ole loto ila le tino ole oti lea. A ole loto ila le nganga ole ola lea male manuia. Awa ole loto ila le tino ole ita lea ile atua. Awa ele usi usta ele tula fono ale atua. Ele mafai fo iai. O ilata ufo yo ila le tino. Ele mafai ona fia fia iai le atua. A o tou, tou te le ila le tino. A ila le nganga. Pe a whai e nofo le anganga o le atua i to tonu ia te o tau. A ise tasi ua le ia te ia le anganga o Keriso, e le whai le mona. A e a whai ua i to tonu ia te o tau Keriso, ua oti ai le tino ona o le angasala, a ua ola le anganga ona o le amiotonu. A e a whai e nofo i to tonu ia te o tau le anganga o le na to e whaatu mai, i a Yesu na ye ua oti. E whaaola mai fo'io o tau tino aunga vali. E le na whaatu mai a Keriso na ye uaoti. E lo na nganga o lo onofo i tutonu ya te utou. O le neile au soe. O ya te ita atou e tau iatu. A e le o le tino. Ta atou te amio ai la le tino. A wa a fai tau te amio la le tino. E oti ai o tau. A e a fai e fasi oti ai o tau amio nga le tino. Ele anganga, tau te ola ai. A waa o ila tau uma o wataita ina ele anganga o le atua. O ata lii ila tau o le atua. A waa o wautou le maua le anganga o le polonga. E tau e fefefe ai. A wautou maua le anganga o tamafai. Tau te wala awa tuai. Ava le tamai. O mo le mau mai le alava anganga yo tatou anganga. O whanau tatou o le atua. A faifo yo whanau tatou. O suli foi, o suli lava o leatua, o suli faatasi ma Keriso, pe a fai tātou titi ngā faatasi ma ia, ina ia faamanuia ina foi tātou faatasi ma ia. Ia, ole fe aule nā mo tātou li nei aso. Mua mua, wale ai se faasala, ia i tātou, pe a fai wa ia i tātou Keriso. E loa le yayo Keriso ya itatou, pe a whaiwa ya itatou lo nā nganga. If you do not have the Holy Spirit living in you, you do not belong in God's family. E le o oyo stasio le whanau le atua, pe a whaie le o tutonu ya te oe lo nā nganga. And just as the Bible says, if we are his children, then we do not live according to the flesh, but according to the Spirit of God. A fai o tātou o le whānau o le atua. Tātou te le ola masoi fua o stai o tātou tu ina naunga wha le tino. A te tau ta ita ina i tātou e le anganga o le atua. Ia tātou filifili nga uma ma o tātou o langa yas uma. A fai mai, o le anganga le nalo o soi fua i tonu ya te i tātou. E le te tau e on tātou to i fefe so se mea pe to i fefe le oti. O le anganga fo le nā o mawhai ai o na whaate a ina i tātou, e a vea ma whānau a le atua, whānau whai, tama whai. O mawhai ai fo iona ta o suli ina i tātou, o suli lava o le atua, ma o tātou suli whaatasi, ma Keriso. Ia, se ta ngā e la Samoa. I le maua e ma le mātango fia o nei whaamanuianga. Tātou te maua mai, pe a whai tātou te talia ina Keriso Yesu, e a vea mo o tātou whaaola, ma o tātou wali. Sā moae, ia whaia nei lau filifilinga se manu o yeile avanoa, au ai alofa tele Yesu mo oe. Amene.
Lo une yo langa
Ia sa moae, ua mae atu sa sa mwhainga mole nei aso. Whaftai lea tua o whae wina male manuia, e di ia peala na thio, o le manatu mawalonga, ua wha malia ina fo ilo fina ngalo malau wha fonga anga. E ma mole atu alo wha anga tele o le wha tawa ina o a inga, mo o tau umalava le au wha fonga, ma ia manuia lei unga le nei vai aso. Ai o le tatou Paul Kalamele na, ai e manatua e toi ki mai fo ilau la au fa alonglongo ilia fo ias fraile pe aulia ilo na maa taimi maa sani lava le nei ile ala leo lava lenei iva sfulma leono tesi male iva fa mo e toi mawa atu ai fo isi fa poponga ai fa to fam fa soifu atu sa moa to fa soifua.
I love you, Mum.
God bless you, Mum and Dad.
I love you, Dad.
Jesus loves me so much. Do you?
Tune in again to Fata Waino Aina. Next time on Plains FM 96.9. Same time, same place. Don't forget, Jesus loves you. Tofa Soifu.